Abajeni muri angry kubasaza babarira abana kandi nta birenze problem nimwe muri broke Abajeni murandika iminani mu mihanda ya cage nice muri out every weekend kandi mudafite job Maji ya rumu ayi tukaze gusa na umukwa wadasu sanzi twa injaye byiri akatwe 24 Abajeni niryari bizemera kizandareje ari so ari na plot ya shayi twanu ushaka kwambure freedom Abajeni uyu mwaka dukeneye kuba maso bihagije kuko hari umwanzi ushaje ushaka kutuvana ku biryo Abajeni mbyiye nk'iki dusenga imana cyane kuzi dufite byinshi ibyo kwitaho idini yaneza umuriro abajeni si ameza amenya abashaje b'iki gihe bari selfish tubarusha brand tugiye mu mirimo abajeni have to ask kuzana change muri society mu social media shini wazi mbese ubuni fo abajeni cloud chasing yasimbuye class ubanza mwarahazi indoctrination nka systems zo mu bigo abajeni twabaye aba junkies drugs mu basani kenewe change uyu mwaka wonda bahukuri bros abajeni katira mani gatakungura ubwenge rekana na cruise sakwemerera kuburiwe abajeni stay healthy Koratizo hungu unebge Mindset zanga mnyaki jana nubu chuchu kurije Number one recording rap uri muji hugunije Jemfuga mbambi haga zehu mama yara kuji Jendi blessed abamba kstabi nzubo nako bara urije Kuchuguma close to me kani bonu shaka nguni che Blessed abamba kstabi nzubo nako bara urije Kuchuguma close to me bonu shaka nguni che Bose bara urije Gusa abajene turarya ikindi abajene turanywa injaya abajene turabaya abajene indaya turabanga abajene turambari cyangwa ishaye nayo nakumanywa abajene turabana n'uyu mwaka iplan gukaba bakumjene biragoye kuva down umuhanda uraduka ndabyo biragoye kuba nice uryarya no gutuma uco bikomeje kuhaba uburaya n'ubusodomi bikomeje kuhaba Abajene turakora byo abajene dufite byinshi cyanduhishe kuri kora zone abajene hari byinshi twishyiramo byadukoraho abajene cuza akazi kuko pleasure yizihoraho abajene imbaraga zubaka yo nkoze deal nsoraho umujene definition hasunde byo unyibonamo abajene ntago tukigenda solo ubu ni collab abajene ntago tugiteza so mu buni tornado abajene ntago tugiteza so mu buni tornado n'abajene bagitsinda bari broke everyday turajya guhiga bari home damn I think we're lost Y'all better know we need love, we need God, we need y'all, period.